Muri chogo muri sanga misa munga kuza, na muzaku bakhabia, ne wa kirezi.